Jokorintho mokuongo 7. To koro adwaro duoko kuom weche mane undiko. Nupenja ka en gima ber mondo ng'ama dichuo kik bed gi dhako. To adwoko kama. Kaka tem mar terruok ng'eny ahinya, ber mondo ng'ato obed gi chiege owuon, kendo dhako bende obed gi chuore owuon. Dichuo nyaka tim ni chiege gik moko duto kaka owinjore otimne, kendo dhako bende nyaka tim ni chuore kamano. Dhako ok oloyo ringre owuon, to mak mana chuore ema oloyo. Kamano, dichuo bende ok oloyo ringre owuon, to mak mana chiege ema oloyo. Kik utuonru gima owinjore, mak mana ka uwinjoru e kindu uwegi kuom kinde matin mondo uyud thuolo mar lemo. Eka bang'e uchak ubed kaachiel. Nono to Satan otemou nikech ok unyal ritoru. Awachonu kamano mana ka aketonu parona to ok amiu chik. To agombo ni ji duto da obedo kaka an. To kata kamano ng'ato ka ng'ato nigi michne owuon moa kuom Nyasaye. Achiel e yorni, kendo moro e yo machielo. To awacho ni joma ok okendo gi joma ok okendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an. To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo ouruok gi gombo. To agolo chik kuom joma okendo gi joma okendi, to gima wacho ok en chik na awuon, to en chik Ruoth mawacho ni dhako ok onego we chuore, kendo dichuo bende ok onego riemb chiege. To ka dhako oweyo chuore, to onego osik mako kende, kata mondo odog ni chuore. To kuom jomoko duto modong', to Ruoth ok wuoye, to an ema wuoyoe kama. Ka owadwa moro nigi dhako ma ok oyie kuom Kristo, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe. Kamano bende, ka dhako moyie kuom Kristo nigi dichuo ma ok oyie, to dichuogno oyie dak kode, to kik dhakono weye. Mano en kamano nikech dichuo ma ok oyie owal Nyasaye nikech chiege ma oyieno. Kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal Nyasaye nikech chuore moyieno. Kadani ok kamano, to nyithindu dak obedo mag Nyasaye, to chutho gin mag Nyasaye. To ka jal ma ok oyie ema dwaro pogore gi jaode, to jaode mondo weye aweya oa. Wach ma kamano ok otweyo wadwa kata nyaminwa. To Nyasaye oseluongo un joma oyie mondo udag e kwe. In dhako moyie, ing'eyo nadi kata dires chuori? Koso in dichuo moyie, ing'eyo nadi kata dires chiegi? Ber mondo ng'ato ka ng'ato oti gi mich mane Nyasaye opogone, kendo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. Mano e gima puonjo e kanyakla duto mag jo Kristo. Kapo ni Nyasaye noluongo ng'ato kosetere nyangu, to kik odwar mondo obed ka ng'at ma ok oter nyangu. Kamano bende ng'at ma ne oluongi ka ok oter nyangu, kik dwar mondo otere nyangu. Nikech koda oter ng'ato nyangu, koda ok oter, to mano chalre. To gima duong' en mana rito chik Nyasaye. Ng'ato ka ng'ato onego bed mana kaka ne en kane Nyasaye oluongi. Ne in misumba kane Nyasaye oluongi koso? Mano kik chandi. To kinyalo yudo kinde mar bedo thuolo, to ber mondo itim kamano. Ng'ama Ruoth oluongo ka misumba en ng'at Ruoth ma osemiyo thuolo. Kamano bende kaka ng'at ma Kristo oluongo ka ni thuolo en misumba Kristo. Nyasaye nong'iyou mochulo nengou, omiyo kik ubed wasumb ji. Owetena, ng'ato ka ng'ato onego bed gi Nyasaye mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. To kuom joma ok okendo gi joma ok okendi, to awacho e kama. Aonge gi chik ma Ruoth omiya mondo aketnigi, to anyiso mana parona kaka ng'ama ng'uono mar Ruoth osetimo ng'ama ogen. Aparo ni kaka chandruok nitie e kindeni, ber mondo ng'ato osik kaka en. In gi dhako koso? Kaka mano, to kik uweru kode. To ka ionge gi dhako, to kik idwar mondo ibedgo. To kata kamano, ka ikendo to ok iketho, kendo nyako bende ka okendi to ok oketho. To joma kamago none masira e pinyni, kendo daher reso kuom mano. Owetena, awachonu kamano nikech ndalo modong' nok. Omiyo chakre kawuono, joma nigi mon mondo obed ka joma onge go, kendo joma ywak mondo obed ka joma ok ywagi. Joma nigi mor bende mondo obed ka joma ok nigi mor. Kendo joma ng'iewo gik moko mondo obed ka gima ok gin weg magiseng'iewogo. Bende joma konyore gi mwandu mag piny mondo obed ka joma ok konyrego. Nikech piny ni kadho, kaachiel gi gige duto. Adwaro ni mondo ubed maonge gi parruok. Ng'at ma ok okendo osiko paro mana wach ruoth, kaka dobed malong'o ni ruoth. Ng'at mokendo to paro mana wach piny, kaka dobed malong'o ni chiege. Omiyo paro ne opogore ariyo. Nyako ma ok okendi paro mana wach ruoth. Odwaro ni mondo obed ng'at ruoth gi ringre kod chunye bende. Dhako mokendi to paro mana weche piny, nimar odwaro bedo malong'o ni chuore. Awachonu wechegi nimar adwaro konyou. Ok atem ketonu chik matek, tadwaro mana ni mondo utim gik mabeyo kendo mowinjore, kutiyo ni ruoth gi chuny achiel ma ok upar gimachielo. Kapo ni ng'ato oneno ni otimo marach ni nyako mowinjorego ni odwaro kendo, nikech ok onyal ritore, to ber mondo okend nyakono. Ok oketho kotimo kamano. To ka oketo chunye motegno, maonge gimochune, to otimo maber moloyo ka ok okendo nyakono. Emomiyo ng'ama okendo nyako mane giwinjorego otimo maber, to ng'ama ok okendo nyako mane giwinjorego otimo gimaber moloyo. Chik otweyo dhako ndalo duto ma chwore pod ngima, to ka chwore osetho, to en gi thuolo mondo ng'ama ohero okende. To ng'ama okende no nyaka bed ja Kristo. To aparo ni dobed gi mor moloyo kosiko mako kende. Mano e parona, kendo aparo ni an bende an gi roho mar Nyasaye.